Sash Music. Nafsi yangu mami umeteka, na moyo wangu umejaliwa kukupenda. Mapenzi ni upofu, ila kwako nimekoma. Wengine siwaoni, mami wewe ndo naona. Basi tulia usieni laika mtoto, kanirai na pipi ukaniacha huku nikilia. Mana kwa mapenzi ni momia, na kuwachwa nikilia. Wengi usei I love you, kilala huku naibiwa. Oh, nakupenda, ah, nakupenda. Oh, nakupenda, I love you. Oh, nakupenda, ah, nakupenda. Oh, nakupenda, I love you. Oh, kwako mikicha, aki umeniweza, shindano menichanja. Baby na 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 na, nikisema I love you, chua kweli wewe ndo napenda. Every time I need you, kweli mami wewe ndo nataka. Nikisema I love you, chua kweli wewe ndo napenda. Every time I need you, I need you.
Nakupenda, oh mami, nakupenda.